moyo mempata mwingine. Unanikumbuka Salome, mindo yule. Umaskini ulonipata ndo chanzo, na uyo kaenda wangu Salome. Gana ndo ketwa kemusi, eka unia nyene ngomosa. Umaskini siolana watoto wanangoja kurudi pengine. Nili kulalama hawana mwingine. Salome, 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 ewe ni wange sendino kundita. Salome, 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 wende wangu sina mwingine. Salome, 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 Salome. Pokea simu mama, ukweli nikwambie. Nina mawazo ma, naona kitanzi nijitie. Usiniponye mama, mateso yangu. Peke yangu, rudi mwenzangu. Wanakumisi kwangu, marafiki zangu. Producer Sean Kioko wanakulizia. Salome, watoto wanangoja urudi pengine. Watoto tuna nyumba Salome. Oh, umelia naomba niambie Salome. Na ipo siku nitaitwa taji Salome.